Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sallogo to bogi jene faandu hala Mamadou Samassiou jam wali sakrabe hedibe. Leru ju seden de ben heddani en cakite hitande de ima darajna jukiti bamako do bangal yamber mudun. Le lamu ji gawo e tumutu ke wala mawji dina heddi ben waddi torraje on wattu goto to yuwartun le lamu mutin jam dawna wundi jippade. Yotere meden hertande hande miban hala yamber 31 December le gure de ben wonande sukabe ed certi ed galluje modde de dingon sem kawrjo amen hande beten 33 December 2024 bismillah sakra wat sada fadde hitande heyrende be jama anni hewi le banki je ko nande mun en almtinere kenyan bibbe leddi mali hewbe darnoy ko de leddi do nokkuji yalla andude alhali en joddi mabbe goto fufuna heddi ben na yidi hebude kalsi mudum yalla yambinde cakite hitande de ka dum fu tawede client en ngala fili boutikaji di musa maliste ko ben won ko heban ke da faysan alcc citatibe
pamako do dame banki ji di ana buti yimbel ngarbe yaltinde kalsiji mu em be gollobe furuba na du gollobe hore mu em be do hore be galleji ko be mu en fu ngarbe yaltinde kalsiji mu em yellana heba landinade fa gasa fordude e julde timode hitande
labe na u garse garab
meden lanno yewude ko mi nyamata jangol bete honen jigodo no jaati mi warbe wadde retrait li banki to jama ana hewi sanne wana ku tidi wadde amen mi warbe yewde kalsi sedan tan mi watta musa kalsi amen jangol jun sukabe watti yembireji joni sun wala wadnabe kulle godde ko welinta berde me adna ke ni tan wodirino
c'est ça la vie
so yimbel be ka ana butile bankiji di fayoto damme mudum boutikaji to kadle padeji kanye masiriji goddi yete ka yimbe njottotobe tumbe ka hewa san lewi njeyo be client en be sed seda wardata
on be finini samarawli
meto chotta kaddu leji fottade pade te choddiji nanan mudun le hitan hikka chogwan budi san to yi da fu hokki tala gortan halam halte le temre kilame fu chifat jetton fu chogguji mun be be ande watte
san be sanega a travers la ligne quoi
fade jamma 31 o yottade njeyo be chofe tewtobe client en ana yele seraji lawi di fu le lure bamako ne haya mbiam alla holli em hitan 2025
fahande bangal kabaru yemberende hultan wiide ben tatteji diddi ngalure bamako fu be garngaaji di kanye solongaaji do kofete ko nande mudun jama wala ton fu nono lan be do famu do ku sawi dum wadi draman maga on ke ben kada fasan ko marwa golo estatsidibe
lewo do gar gondo le den no detene la fie bugu kar ngaji di anni deri ayata yimbe le garasi odu non do wori gar sogoni ko johobbe kewaton kambe joye mobilaji gombe tombe be mbi do buyti ke mabbe sanne
ambe takay
nyoro mede yahanon dawol genni kay nyoro kenyiba fatare leddi gambi hitana hikka mi hebe fey yimbe dawobe sabe tida law so neddo na kalsitan waama dawde
abe glono no warde la
wakkar sapotati yambe min jotti nokko no detit ac 2000 nanyuma traware yo moora wole odo nokko o wi joni woni arande o yeyeru dido tidallaji
abi don don aka
kilian wala sanne me mate hono o la fi kila feene gotan le golleji amendi rono hono joni du taj men jogi do yimbe ko heewi hono be jewe handen de sud amendi fe goto wala to
kon nala mo xitan
kon ayri bangal imadraji fettuji di dum mata ka sanne wattu joni o
sakama do haklaji mo du karon banga be Facebook do X do Twitter kiddo yimbele fedde ben hande huntande hore ben seriyaji woni de hewtagul jam e dejira leedi ndi no mama aljumara jabbine de wonande ben seriya wullo kanake leedi ndi der do fedde fana mododo yo ben bindude seriyaji mbawtodi mbawde huntande hore hewtagul jam e dejira leedi mali maryam kulbali wonko hebane ka defo sango umar wagalo
lamu kobbe kolliti wiide koni fana ndudo tal kurfab jelon be kan tuugiraade dum yalla jam e dejiran hewte le nokko o ndedo tongande be bi wakkati fu be jewto dun ko nayri bangal diana ko kanye jam e dejere e do yimbe leedi mali ndi fukkani hawrirde kanko premier ministre kiddo no dirtet Ousmane Issoufou Maiga kanko lami dido golleji fedde de jojinama ila le lewru juin hitande 2024 le ndedo fedde yimbe le chapande nayon e jeneyom goni mudum micitede wi tongande be kanno tuttude dun ila le lewru septembre yabbinondu ka wattu jono be bi golleji di tanne koyde dum wadi so ndedo fedde sakitinde darna wattu jono le ndedo walde yimbe le chapantoto en jagom goni mudum ministre ngabe fa yottu anda kabar ne dakanya mangal paden fane mudum
kawrutal ɓen du kabaru cellal waɗama to duri toon iwde goho tugaji capantati décembre ndenno kawrutal ngal landinigal woni diagneli cellal on ɗon nokku o farnama mumben yo banggal huncagol hoore togol cellal wonande jambara nde landinigal ɗo ɓen kaɗo anñe fanda muɗum wi golloɓe cellal ɓe yo yalla ɓen nokkuji cercle duré na heɓa no huncan hoore kabaru cellal e ɓen wonande jambara nde eɓɓio leɗiɗo nokkuji fande ley kabaruji ley sahal leydi ndi ɓen to gawo e kaña dun tumbutu jammaji na wondi juktitade ɓen en jogi no wondi jogti ngabbude ndenno ɗum waɗi du bonandaji le guese hectare uji kewɗi guese joli kelen jamma cuuɗi du no caami ndenno wattu goto le sarclo yuwaru laamu moti ɗon kayi futta hute kam wiɗen jamɗa no wondi jippade Moussa Ag mahaha wonko heɓenen keɗo fesango Alcissé
le laamu gawo natugol ndiyan ɗamde ñalawma hannde o ka yimɓel gonɓe tonɓe wala fuu ko wawi wadde fewde e majjum deɗe kewɗe gonɗe le commune gawo ndiyan ɗam sori e mu'en le hakkunde majji ana gadayi farandjire bulgunje kae deɗe kewɗe kasem gonɗe gunzorey e soni alibert balɗe ɗiɗi ham laawol ɓettortogol yaade wabariya wawa yeheede luumogo e hoore soccinama talatarde naɓirama nokku goɗɗo kasem gonɗo bagunje le cercle jiré ana le région Tombouctou guese kewɗe kañum en woni joliɗe tum ko ɓuuri cuuɗi ujunere saami yimɓe hewɓe le ñalawma hannde o wala fuu to wawi sorde hoore mumen somi ɓettike ɗom du mi jaram commune ansongo kañe bara ɗi ndiyan ɗam wawi sorude e mumen kañum en du ele ko warta ko fedde kumaniɗo daranade anaruji le leydi amen ndi ka narde yimɓele fuu ɓattiɓe ndiyan ɗam le ɗiɗo nokkule tinno yoppa nokkule mumen yuwaruto ka holtama wiide ndiyam maayo ranewo ngo ka fuɗɗi ɓeɓuɗe tum yimɓele gomɓe le on ɗo nokku kañum en ka holiti wiide ɗum fuɗɗi sultindeɗu en sanne
to santun men kawrutal ndugol hokku kabaruji waɗama ñande asoire e noga jetti décembre wonande ɓen hayeɓe ɓe ɓen keɓai lawol le kabaru jande ɗo ɓen kabaru sirla jawara mobilaji e motoji ndenno kawrutal ngal landingal woni fedde kamɓe sukaɓe leko hiɓɓe institut formation professionnel sa ndennoɓe nawrke ɗum ngal ɗo kawrtal yitti mawuri fedde nde ɓen huncande hoore oɗo golle o e wi ardiɓe ɓe fanda muɗum woni ɓuytude sani accident ngaji dow ɓen ɗatiɗi ɓuuri foof ɓen wattu yambereji cakkite hitande yalla hisude ɓen yonkiji
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yambereji cakkite hitande wona tan le galluje mawɗe ɗe ndel tan wiɗum le gurama ɗe le kirruji ɗi ndenɗo ndeɗɗo cakkite hitande na yambine wonande hayaɓe gonɓe tunɓe ƴalande ɓeɗo famdu kabar muɗum Lali Tangara mami haala muɗum kede festango sita sidiɓe
soni fe gotan on waɗa yembere nde 31 décembre le kirruduɗi on han yewde toon waɗum ɗum gotan ƴewun le kirruduɗi meɗen yembere 31 yo hunde tan ko jallini sanne miɗen famintana on hen nene yo suka debbo goto kanko woni hoorejo walle meɓɓen lene yembere 31 ɓe korontana kalis homo fo itta ujunaji tati ɓe sooda makkorne ka coffe ɓe ñama ɓe moƴƴina gatu meɓɓe ka e zingaji meɓɓe jartede le sodugon ɗi kulleji ɓe sukaɓe fo jokkudira jaa boutigaji caganɓe korta to amairi meɓɓe tone noddirteɗon nene on nukku goto wongo tiɗalaji matte saabu ko yaata sappo ɓe sukaɓe fo a tawan ana watta juuɗe muɗum to defete toon yoga meɓɓe jaati lotta fe juuɗe men laaɓa ɓen diiba kulleji ñameteɗiɗi yogaɗo a tawan ana dukudira nukku to defete toon so watte moƴƴingo boso on yettiken ɗum ɓuuri jallinade kasine ko heewi fo a tawan dableni ma ñama koɓe yaa moƴƴunde homo fo watta juuɗe muɗum kako ngo ana ñeɗa ana haɓɓali manaji kikiɗe homo fo ɓama gueɗi muɗum yara galle muɗum ɓurɓe ƴoƴide sanne ɓen ɓe yaran kaake mawɗi yalla ana heɓa ñamande hewne caggan ɗi duhoji fo homo fo hotan galle muɗum ya lota tasa muɗum fa laaɓa Allah holli en yembere 31 ko warta kasine
amina rabi sita siriɓe sacrame pawiɗo kattene kawar jom hannde mbitontan wa sadato hutinde himmeji moɗon banggal numéro amen 76 98 56 56 sikki wala ɗum no sijo tamani wattana kawar mu hakkillo ɓen totta on jawabuji hantiɗi banggal kunafoni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi foof guuɗi noga tawale téléphone joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen noga yettere meɗen magasin yo kabar gouvernance citoyenneté nde yowi ɗum ɗo ben Imma Daradji yawaraji le keeri men leyɗe AES ndenno jamar nde yeela muɗum ko AES ñiɓa ko hande wawi latade sababu ɓoytude ben tiallaji dow ɗiɗo ɗatti hakkude guure gelle ben leyɗe AES. Heelan ɓeɗon faamu dow kabar muɗum kanko Kalifa Goyta ben heƴaɓe amen kay ɗum guldiɓe amen sjo yaafo e Burkina e kañi sjo kala ngutu Niger wonko heɓani en kadi fayisango min e Ousmane Ñaly Boly yo en ñalle jaam.
So le ɓaleeri leydi Mali ndi ƴaɓɓorade ñaame fa yettade waggandugo yimɓe hewɓe kolitiwiide anakoley e kolitiwiide ɗum latto sababu faati ɗallaji keɓeteɗi dow laawi ɗi keɓene jogla ley leful AES ngol.
Sono a immike ñaame annda tiɗala mawɗo tan woodi yeeso ma nde mila wiide ɗum foftima joni kadi dental AES latto sababu ɓoytude yotelaji ɗi yimɓe ja e gara tawa caɗele wala hen fa hannde kalis no nangga e juuɗo yimɓe le keeri ɗi yila amen yo ɗum foftima mine jowi jikki amen dow kanakoɓe tatoɓe
tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi ana keewi ɗi julaaɓe keɓata dow laawi hakkunde Mali Burkina e Niger. Yimɓe ɗe nokkuji koltiwiɗe ana keppi gollidal fuɗɗa hakkunde leydi AES yala ɗi tiɗallaji ana keɓene jogala keɗe ɗi seeɗa fooji ƴurniɗen sigaso e gaawa.
Mi sooda en kadle to Burkina worde yeeyide ɗi le Mali caɗele kewɗo kay minen jogui nen mila wiide ngalɗo dental latto sababu timminde ɗum foof enen kulipa ɗum lato haala ɓolo yiɗa amen yo hokkasen yawra le yoftere yo hakki hakkunde Bamako ñaame e waga.
Ya haalaji gooni hakkillo du Arbert Maiga horeje fedde coordination des associations de commerçants détaillants du Mali ana hoyɗo fuɗɗugol ngal gollidal hakkunde ɗe leyɗe tati.
Ɗum ɗon no hollita kuyam sono leyɗe tati kay denti yo yalla heɓde newmuya e le gollidal min jowi jikki amen du dow AES banggal muɗum.
Walde conseil malien de transporteur routier ana jogui gikkelobo dow ɓoytugol tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi hakkunde ɗe leyɗe fay e tawede kanko yaadu makko hewa dow ɗi laawi. Ali Boukoum jokko ɗiɗoɓo conseil malien de transporteur
routier.
Kabaru transport hakkunde Mali e leyɗe AES ɗe tekkali sanne mine mila wiide dental AES latto sababu ɗum foof heɓa laawol tawati an foof jaaka le leyɗe tati ɗe min mila wiide le séria ji ɗi ɓamata ɗi lottoto sababu ɓoytude tiallaji ɗi ma timmini ɗum jaate.
Ka noon balan jakkite andinɗo kabaru politique ko jangguinowo université e hakkillo muɗum ngo haɓo wona yaafugo saabi kabaru muɗum wona ko yaafi.
Antiɗi jaati ɗiɗo tiallaji dow laawi ɗi timmani en banggal anniyaji hakkude leyɗe birki ɓinguleldiyankaku latade misal lobbo e kulle ɗe ɓamatake feewi banggal anniya kanakoɓe ndenno milay feewi ɗiɗo tiallaji ɗi timma saabi anniya dental leyɗe.
O momin landi holitiwide kana tafon dawoɓe pammi ne hono ɓe kaani jogorade koye maɓɓe sini ɓe ƴiwi le leydi AES yaade leydi gondi. Olliti du dabareji goɗɗi mbawɗi wadde fatiɗallaji dawoɓe ɗi ɓuyto
yo yimɓele ɓeydoro birki laatoɓeɓe leydi lobbuɓe en noon ko noon ɗum banggal haybugol yawaraji ɗi ana hani numéro ngaji totte jama o ɓe mbawata noddude soni ɓe taki kabarun jiiɓu golloɓe gonɓe ley keeri ɗi.
Ali Boukoum jokkoɗiɗoɓo conseil malien de transporteur routier ana darte kanankoɓe ɗe leyɗe ɓama dabareji mbawɗi nafude ɓe leyɗe
fo
yawaraji amen ko ɓuuri hewde yo hakkunde amen e leyɗe CDAO ɗe min dulla e fitirlaji ɗi domi min banggal assurance CDAO e cartal transport CDAO no laati fof kam ne caggal kanakoɓe amen ɓe min tawiri ɗum ɓe mbiyan dabare gollidal hakkunde AES e CDAO le newamuya hono ɗum wowiri ni.
Timmugol tiɗɗallaji keɓeteɗi dow laawi yo kabaru lobbo ɗe leyɗe saabi nangugol kalisiji e juuɗe yimɓe no walda e saria tiɗɗallaji muɗum ana keddi hakkunde ɗi laawi wonno ko yimɓe hewɓe taykiti.